ngidumile. Ngifuna ukubona bazikhanda kanjani. Manje sengikhulile ngihambile ngibonile. Akekho umuntu ophethe uthando lomculo njengami. Ngoba mina ngiyasithandela. Into yami mina ngiyayifela. Futhi akekho umuntu ozongitshela. Izitha zami ngiyazithandazela. Suka kudala umuntu afisa ukuthi angaphumelela. Ngaphandle kwezidakamizwa ngaziyeka. UNkulunkulu uyazi ukuthi ngithembe kuyena. Wathi mfana mina thatha lalo mhlaba wakho jikelele zonke. Amateka amasha nabantwana bami zonke. Ama-VA amadana ngithi zonke. The good life, the good food zonke. Ngisifuna zonke, ngisifuna zonke. Amateka amasha nabantwana bami zonke. Ama-VA amadana ngithi zonke. The good life, the good food zonke. Ngisifuna zonke. Bona kaza wayigethe. Bona kaza wamamakaza. Bona kaza wayigethe.
Such a nice track. Yes, yes, y'all.